kwanza ni ya pingine msi.
Wala ya di mimi, sina maana nilouliza.
Yeah, so anyway.
Hello guys and welcome back to another episode. Tumerudi with another episode.
Yeah, after 6
months. Wacha niko hiatus singine safi kupumzika.
Kitu safi vile.
Lakini nilikojea shule,
Yeah, lakini hapa kijana wetu hapa aliacha shule.
Wewe. Any story for another day.
Story for another day.
Kweli.
Chini ya guys mmepotea.
Najua saa jitu nini kina nani na record. Wewe identify yourselves.
Bless.
Tuko na Bless na Glenn hapa tuna record episode na Njogu. Tuko watu wengi.
Yep.
Aha.
So, poleni tumepotea sana. I should be most to. Simnelewa.
1, 2, 3 hapo town.
So as you can hear, our msia iko sawa.
Mi niko fiti ma guys.
Sana daikudozi.
Daikudozi, niko chonjo msia.
Eh, nimebuwa na nduzi another day. Sasa niko na homa ingine.
Wale.
Good.
Saizi iko... Eh, wale, lakini saizi season wa sisi wengi wako na homa mbaya.
Lakini njevedi njevi kona ufala. Ila hende kirudi.
Sijui. Acha ni mama, miata misi jini ya panga nini. Na panga nika ukinyeshe wana mvu wa kiasi, alafu hiyo baridi kiasi.
Bana.
Homa.
Homa kitu safi.
Homa bro.
I was like,
kutokata ni uliza kusikubuki kari kwa
healthy. Yeah. Well, but anyway, leo tumekamu na a very stunning topic.
Yeah. So, leo tumekuja kwa show. Tumekuwa tukiangalia siku hii society. Yetu, manze, wanaume wa siku hizi. Go down
sana.
The worst version of
Gara wa.
Oh, skill anasema real ndani yani perfect example.
Perfect example bro. Sisi kama men manze.
Tuko chini.
Tuko chini my guys jo.
Niko juu niko high man.
Yeah.
He's a crazy
man. Wewe ile vitu tunamwambia.
Okay, sisi tukiletewa any version of men kutoka 1800s.
Eh, tunaweza tandikwa.
Eh, tunaweza tandikwa.
Hakuna version.
Ah, so alikuwa anga alphas buda mbaya.
Miadikwa weaklings.
Nilikuwa nasomaiza ma philosophers na unapata ngao ma great men huko 1800s. Eh, nikasema I wish mimi ningeza longa za mambo yako.
Bana, ah, so alikuwa anga
bana.
Wewe ni mwanamke.
Unaka authority.
Nikwambia
shit. Eh, weza mbua shit. Hata mwanaume mwingine pia zikuja kukusumbua.
Bana, mneshimiana wewe.
Siku hizi ni tuta. Lakini evolution
factor,
evolution beast.
Grown
juice tulikuwa toy.
Downgrade msi.
Si ndio?
In ku downgrade.
1800.
Uno na kwa technology
na hiyo mavita zote.
Mtaangalia
vita, sisi tunaangalia society maana vita cha vita na ilikuwa tu must.
Vita ilikuwa must bro. Ni kama sasa hivi watu wapigani bado acha ufala.
Nani apigani sijaipigana
wala. Si perfect example. Eh, perfect example ndio hiyo.
Tunaona
tunaangalia.
What kind of a man would you be?
Sir John Zonge kwa 1800 ungekuwa pusi.
Usi bro.
Nika unachwa mta.
Unaambiwa
hapo na wasa wa village wea ta una maoni kwa hii village.
Bana.
Enda uchenge hati yako huko karibu na river huko.
Nige kwa the wildest man, nige introduce.
Nige fukuzo kwa village.
Conflict. Nige introduce.
Asa watu wasipigane. Wasi
hati. Wanaume wasipigane.
Wanaume.
Wanaume. Uwa nikulize swali.
Uwa watu miakili.
Cha ujinga.
Compare
mimi hivi. Si mimi ni kaskini hivi. No compare bouncer, mwendo wazimu. Kati ya mimi na huyo bouncer naweza.
Nikuulize swali. How many
Si ni mimi.
How many chances? Kia. How many chances of that?
utapata bouncer mwenda wazimu.
Exactly.
Niambie tu chances za kupata bouncer mwenda wazimu.
Literally.
Sina joke tunasema.
Eh,
uniambie.
Ni rare lakini mimi sitemi bouncer.
Ni rare exactly. Hii ndio common. Lakini tunasema ndio mbaya. Hii ndio common.
Nini hiyo?
Hii kujifanya uko na nguvu hapa sijui nini. At least DJ wacha kujeka na mtu mwenda wazimu, achane. Wewe uko hii achane. Sasa uko so ukosa akili. Jeke na mtu akosa akili.
Mi alive. Sijui pata sense of kupigana lakini mimi nikiona imezi mi leo na deadly.
What? Upate trauma.
Upate trauma bro.
Hezi pata shie.
Unaona bwana anakuambia vile men. Unaona vile bwana comment ni maluza. Kitambo kitambo ungesikia mse kwa yule tenaambia wase wewe. Last fight nilio wase mbao.
Sikia mse anaye bu hapa mse
mmoja nyamaza. Sasa hebu sikia mse mmoja anasema anaweza aise ogopa kwa mtu mmoja. Mtu wewe na mimi tumeoa tumbao hadi James sumbua akili.
Ndio
loser ati kutawa mtu mmoja. Ungesema ndio wase 50.
Zii mimi nilikuwa mse na alikuwa na deserve
sezi 50 kitu. Set out sasa deserve. Set out sio wewe. Eh wao 50 tu anakuja tu anauliwa.
Sawa basi PTSD ni ya people who have
sindemana
sana kitambo kwa
sababu kwa ngana PTSD.
Wewe niambie, wewe niambie msemo wangu mwana huko nje kwa PTSD.
Bana.
Aya, watu
wanaona upitia bro. Sio mimi simsemo
naona. Wase healthy wa big.
Sako healthy, akana healthy body hata ufala.
Hata ufala tu ano.
Hata unajua una healthy body.
Biashara man.
Ni biashara yako ama ni kusimp tu, ni simping activities tuonyeshe.
Namba
mpya. Ah, isi leza comments.
Kaza mefurahi.
Yeah, I'm some smile. Oh yeah, tuzaa pia tunaangalia wasi wenyewe na simp man.
Na ya simp.
Sio wewe. Wewe funga mdomo wewe.
Dogo, dogo. Ah.
So funga mdomo. Shut your mouth, man.
Wow.
Of course, na maji.
Amesema.
Amesema. What do you have to say for yourself?
Sema, jitete, jitolona week.
A weak
boy
man.
Next week,
Zee, you are a weak man.
I agree to
mwalimu niachie huyo ndio hawa.
Nikubali.
Another one mwalimu.
Mitajikupia.
Another one, thank you.
Another one mwalimu.
Ah, sasa siongee.
Siongee. Nikubali, nitachukua hiyo nini? Ndio
na sawa issue ya you weak man.
Nikupia.
Toka enda huko. We always spend our week. Acha niambie tu kweli, ndio maana unaona hadi kwa mama kwa maana ime na ma movie. Wase a strong man. Awapendangi with people.
Unajua?
Anakwambia kwanza wewe nakupiga, jua ni mnyonge, wewe ni mnyonge. Na kwanza sasa vile ni mnyonge. Umbo sana.
Kanaona ati mbona sasa ma MC wananga father, sana kwa fatherless. Sasa nilikuwa na
eh mzee anaangalia mtu yeye anasema, "What a loser."
Sasa unajua sasa alikuwa anasema nini hasi? Ndio mse zifanya akiwa na baba hizi fanya hizi stuff. Wewe kwani baba atakubali wewe uone uko nje?
Bali anakuona.
Kwa mtaa. Kwanza ndio bado wanafanya
kwa na coffee.
Ndio bado wanauanga mababa ama wanafanya kwa busy.
Exactly.
Sasa mse ana explore
the
world. Lakini nilicheki ati wasiana wanaanga saa anime. Jisawa wanaanga watoto watu wengine wasimbuliwe na mapiru. Kwanza masaa kitu anafunga submissive.
Eh bana wale kwa anime mwanzo anakula.
Sasa so hawa si wanaochani wanaona kiburi kwa watoto saka sisi sasa wanaochani wanaona kama mkolo wewe ndio MC
ndio maana tukana kiburi as the main character
hivyo sasa
tunafa to change lakini as men eh bana na msome vitabu man just read
kwa elite
wale kijana alisema kama unajua kusoma umwambie tu vitabu 10 na kupass kwa uko sawa literacy siko na tu shule.
Nime
mabuku. Eh, soma kitabu. Wewe niambie kitabu. Acha kuniambia zuri unaanga shughuli unafanya maths. Mimi sasa ikujua division, nataka uniambie kitabu. Division na div say literate anaweza jua. Eh, wewe nichapie tu mbuku. Ngori.
Real.
Wow.
What a number.
What a number.
Ndio joka.
Eh, wale. Jones umeshinda kujitetea.
Hezi beat hizo allegations.
Kweli. Wase wengine.
Lakini.
Eh, acha tusikie lakini yake.
Lakini pia si vibaya.
Si vibaya.
Kini msa alikuwa na control yoi ni kwa mzee tumbona kwa hiyo video walae.
Hiyo video tuta mention.
Mine chana mzee ya inambia tia naenda home. 6:30 ya mani 7.
Wale hiyo siku likuwa nga week.
Ah, msa alikuwa.
Wow. Week juli take care of. Ule. Ya kwa emotionally vulnerable.
Ugambende. Ah, sisi tuko tunakwambia aje. Ol tuambie hivyo.
Tuambie
kweli. Kwani niliwaambia, niliwaambia.
Ol tuambie umeenda home.
Hai? Ndio, kwani ningesema, ningeanza kusema.
Mbona wewe leo? Mbona ndio home nimeambia aso akuje? Eh.
Eh, mimi nilita nani?
Sikia. Wa, sabe kuruka walai. Peter. Wow.
Judas.
Sasa lakini sasa.
You're Judas.
Circumstances.
Aguna.
Ulikubali liko.
Sasa aliambia wasa wakuja alafu akaenda fupusi. Ah, also disappointed. Hata alafu
dependencies no.
Alafu akaenda home.
You can fuck up your money.
Boy hapa alai. Stop, stop, stop.
Jitete.
Jitete basi.
Sikuenda fupusi.
Ule na mbona? Eh? Ule na mbona? Sikia, 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 sikia.
Emotional support.
Emotional support yangi kupi emotional support yangi yeah. Kuacha hapo bro ende huko
yangi niacha hapo
yangi kupeleka kwenu
kwani mimi ni down najua msi
niko naye
uko delusional
msi uza kwa delusion beast
msa delulu
najua msi niko naye mi I have good taste
sawa na sasa hii ni ume block after we got a good
taste bana ni good taste yako
ume block tu
na sisi tunajua nikaje sura hii basi we admit the truth. Oh, atacha tu blog
kila mara.
Atatu add. Eh bro.
Na bla bla na umse analiuliza.
Kumbe kimekuwa ni
kinyume na locket. Kama ni explain ile point yenyewe. Unakunga talking stage na dem huko hiyo time na lambana lambana huko mnablokiana mnablokiana.
Bana, mimi ni watu hii. Pata singe block ngewaambia check screen zako. Eh, hivyo.
Hivyo sasa ni strong man.
Hiyo ni.
Eh, atakublokiana. No man. Kama you work, unawaambia tu pole. Ah, mimi na dai kuishia zangu.
I don't want you, no.
I don't want you, bitch.
Mimi tu na dai kuishia, man.
Seti ni wendo demu.
Kama nimesema, ata ni mblock. Mwana ni mwan block sasa.
Exactly. Hey, wewe,
ki make decision, una make sure ni the right one.
Be a stoic man, bro.
Zi.
Una jidout, una mblock alafu na mwan block mbona.
Ufala.
Weko ni ujiamini.
Alai
unifala. Yeti ni ufala.
Niki move on. Adinta
change. Mbona
si wase move on kwa vena tu move on aje? Unakosa kumblock. Eh, unda iko toke
aje. Sikie, kuna demu mwingine better than her. Na man na mblock sasa ukweli.
Sawa wewe ni bitch sasa.
Focus on yourself.
Yaani in short, hata ukipata manzi mwingine, hata ukipata Rihanna bado manzi amewini. Uko kwa mongo ya, uko kwa akili yake. Uko kwa akili yako, mbona umemblock?
Mbona sasa uchiti?
Mbona umemblock? Acha nikwambie ndio kitu kusumbua wewe mpaka ukubali kusumbua. Sasa umeshakubali umeanza kusumbua akili, ndio block. Si ndio nimekwambia, si ndio nimekwambia. Ya,
nasikia lazima mbongo. Ni mbongo.
Mbongo sana.
Badilika kijana, tafadhali.
Sawa basi. Mimi ni
piuni
basi.
Wala ni piuni kitu safi.
Mimi ni piuni.
Ito vyo spiniest thing si mini beauty kwa
matikiru yes nigga
akinajua aje mina wana ase zungu kosa
kwa nadeo sindiyo lakini mi likuwa nisha move on mi ya disco blocking
jogu
sindiyo alikuwa nalinipigia aje nalinipigia simu chaa basi ku move on peta ujui
nisaa sijui
uldanganyo
mi sijui lakini najua
Glendo tulikuwa ngana ye, eh. Sema, useme.
Saa basi. Mina wana ukiacha ade mile kabisa ufai kurudiana na ye.
Ai?
Eh. Ina manisha uja
Bona.
Move on. Umeshino kupata
mpila. Suli move on. Kwani nimempigia? Sia na menipigia.
Wezi ripenda msi.
Wala shanga.
Kwani wezi kata?
Ati?
Wezi kata?
Mba ni kata ye ni perizo mzuri wa kata.
Oh, kipeda kata. Kipeda kata.
Ati?
Likona die.
Siko tunapendana before ai so
azi
umse elect tunasema
zi sasa si ulimkubali
arudi yani you explain everything umse anasema hebu sikiza story yao umse
yani
you explain bana umse aradi shit wala ndio
karadi sikia joke siko napendana
ndio
si alafu bila alirudi siko lazima umkubali juu unadai
Sikia nikuambia, sikia nikuambia.
Umse, wewe chenye uko nayo uko na beach dependency bro.
Mimi nakuelezea kitu rahisi sana.
Nakuelezea kitu rahisi.
Labda ukimove on, cheki, haifai kuwa kwa akili yako. Kumove on na manisha sumecha nao kabisa.
Ndiyo.
Ukiblock msesi, alikuwa hapa tu in the beginning.
Mono mblock.
Hiyo ndo point yangu. Sasa ndi akinipigia, niko like, umse kumbe anakuanga bado. Eh, bana, enu liko shadi sahau, ulikuwa gatu udaishi maisha yako, naelewa. Kwa like, msi bado anakuanga, wacha datu isikia na sema nini, unaona? Hiyo ndo sasa enu liko usha move on, ukasonga. Umeelewa? Eh bana, you crazy, crazy my points bana. Eh wale lakini ni puni.
Ni puni. Mimi ni puni. Mbona ulikuwa
wow. I accept kwa nani? Lakini yako ana lost statement yeye bila mpatia.
Tulikuwa tunasema
after
you move on from whatever happened. Wewe umeenda.
Wewe uja move on na ndio maana tunakuita puni.
Uja move on. Sasa mimi nime move on.
So umejifanya hapo me move on at this jam block. Si unadie. Oh la la bro.
Uja move on.
Sasa si
ufala.
Wacha nikwambie kitu moja, uzi move on na siku moja.
Sasa si ndio hiyo.
Eh. Sasa si wewe ulijifanya hapo uja move on.
Si Jose alikuwa shamwacha mentally last week. Ulikuwa shamwacha mentally bro. Wacha kujifanya at this jam move on. Sasa si basi one block na upendana.
Eh, simuendelea kupendana basi, wanaenda kufresha kwa nini?
Chinga huko. Chana. Wewe unasema ni move on hadi.
Unajua ni kitu tumefanya tujoe ni puni. Tunakwambia manzeko anakubwa alafu anatubwa alafu namwacha. Una adabu wewe kijana. Si uko nimemwacha hapo jamani, hapo umefanya nini? Umefanya nini hapa leo?
Yaani leo, yaani leo.
Si ndio niyo umemwacha.
Nimemwacha lakini sijamwacha.
As you can see guys, umsa
kukwepia. Leo Jones umetupe great content like hivi.
Confused.
Christ ya mwacha.
Eleven concepts of life as you can see is illiterate.
Umsa edezi tuwamia 3 books. Tabu tatu, huyu ako illiterate, hailewi English, hailewi concept, concepts of a sentence, hailewi. Hana di concept moja ya sentence vile inafa hivi eleweke. Hana kusama juhi. Uyu, sijuhi.
Is clearly illiterate.
Clearly wewe. Masako ametupa fiwa lie. Ungekuwa tu hunter huko kwa forest. At least ungekuwa provide something.
Si.
Wewe pale kwa jina alafu wewe lay sentence mse.
Sentence.
Umesema 20 years.
Wewe uje baada ya kusema nini?
Na kupea concept hapo uelewe udai kuelewa.
Stories za bado.
Si umeelewa. Umsema umeelewa.
Sikumbuke dik tumesema.
Sinyo ulikuwa unakata hapa story ya ku move on na kosa ku move on.
Mimi hadi sijasema ni move on. Sasa si useme concept basi.
Nimeshinda hapa nikikueleza vile msana na move on bado unakata.
Hii episode ni bamba wallahi. Wallahi.
Zizi, umse, hadi mechoka, tu mingine ongera Jones, mtu mingine.
Sema Jones, siogope Jones kuhuli ni kwa.
Hele upuzi.
Jones, utaki kuelewa.
Sama, resa.
Sama, si imeenda.
Uliona Jones, menu.
Simi nisha sema.
Story game.
Tumekuwa hapa tukiangalia nini?
Mkani mzee.
Mzee alituacha.
Niliwaambia blessed aishaenda.
Walituacha kitambo.
Chukua mimi
na kwa nini nianze kuangalia podcast na shangao msana niambia nini? Nikatukuwaza 20 minutes ago.
This guy's gone. Kama wewe uko hapo unasikiza hii podcast na pia uko kama bless. Eh mwambie sijui utamtext hiyo day umwambie tu mwanze na kufeel.
Hello traffic.
Understand you.
I'm in my own zone, na sikia piti. Kiasi na kuuliza, niko wapi?
Simekunisha moto. Lakini kwa sawa.
Izi bora Mumbua becomes the second woman to win Kaende jackpot. Mbona women wana bet?
Life.
At least soko na kitu moja hizo
vashu zingine. That's life.
Kukua na male dominance.
Why are women betting?
Okay kwa
ntanga aje
lakini mimi najua betting ilianzanga ya men
toxic masculinity muhimu
si toxic kwa tu na
masculinity toxic bro
toxic
toxic
toxicity is a must
toxic masculinity ama utakuwa
mimi niko na masculinity tu safi
acha nikwambie
is pure masculinity energy aina toxicity mingi iko tu pure
acha nikwambie
energy
najua acha niwaambie naona kwa kila relationship ya two people mmoja wao lazima mmoja akwe toxic so utachagua kama ni wewe ama
mimi niko na pure energy bro Masculinity kwa Kiswahili basi.
Toxic masculinity ni kama steak, sindio? Very well done, iko poa huko juu, imeiva, ina shine hadi, iko kwa juu, hao ni wasio mjei, kuna ile toxic. More toxic. Alafu saa kuna well done. Hiyo sasa ndo toxic masculinity. Ya vijana kaa Glenn. Alafu kuna medium.
Medium sasa tuje tueleze nani?
Medium. Bas medium sasa ni watu moderate to ma
mwanaume tu wa
kawaida.
Real.
Alafu saa kuna
tiu ni
medium rare.
Jones.
Azi. Agents bado hajafika. Bado ziko huko chini bado.
Hajafika huko.
Piwe ni huko.
Not done.
Kwa depth of
hell. No.
Rare. Yaani wale watu between the verge of core game. Na kuwa masculine.
Mlesho. Alafu unaangalia mlesho.
Unaangalia mlesho. That's just wow. Usende kada sisi lakini. Ebenelea.
Rare ni gay people.
Zimbo umesema mapiuni.
Mapiuni. Mapiuni wako hapo kwa
medium rare.
Mapiuni wako hapo kwa medium rare.
So Jones kwa medium rare.
Bana.
Me, well done.
Si well done. Toxic masculinity. Wacha toxic masculinity ni mtu anakaaje?
Kama mimi.
Azi. Ni hata bado hajafika bro.
Like me bro.
Mse hezi ambao shit na mse yote. Adi bouncer. Adi kaa na juu mse neza mpiga. Badu hezi mwambia shit.
Sata mimi.
Wongo Glenn.
By the way, hakuna. Ni ukweli vitu vile mkoma.
Hivo ndo hiko.
Hakuna masculine man iso saati.
Sinda ino sa topic ya hii podcast ya leo.
Mse ajai.
Walai. Yote yote
meleji hapa.
Yote
sumerada.
Sumerada.
Yote adi hapa.
Sumerada.
Umeelewa sasa. Umeelewa kitu tunasema sasa.
Hiyo sasa ndio ilikonga the concept. Kama guys mmekukaa Jones ameelewa ndio hiyo
tu. Understand.
Na vouch ndakwa the first masculine man.
Mse skia hata una natu vile wasemi maluza. Mse ajaenda gym.
Real.
Hata hivi, hata si gym, hata sport hadi moja hivi.
Sport moja kuwa chezi.
Ajui sport tu, sport. Hata table tennis sport. Mse ajui sport yoyote. Hana any fitness, kwa mwili yake hana fitness yoyote hata kidogo.
Na pia kuna characteristics pia zingine, mwanaume anafaa.
Zii, kuna mademanta wengine anajua sport. Uyu ajui sport hadi moja. Hadi table tennis, hadi darts. Hana hiyo idea kwa akili yake ya juu hizo ni nini.
Lakini wale mwalimu wanajua sports wanakawala kukuspoon bana.
That ain't no problem. That ain't no problem. Hey, man. Si kila siku lakini, si kila siku.
Ni siku moja.
Mimi napenda tall women bro. Kwa dai manza tushana hivi kama sifuria. Na mimi bro. Kuna tembea dona ta round town. Tembea msala kabila damu.
Huu njogu wana spuni wangu.
Mi si piuni.
Lakini una spuni wangu.
Mi si kuna jua manzi mrefu. Siyezi spuni. Exactly. Nomani mesema kuna like kuna. Mi mesema mbi na daide mrefu. Kasi de mrefu wezi ni spuni. Kuna uski. Na dai msela ninyesha endo beast mimi ndio loser. Lakini kaa kuna
wewe sasa pesa ndio mwingine sasa. Wewe sasa umeingia kwa hiyo category yao man. Weak man sasa.
Mimi na joke lakini. A joke.
Real.
Jogu na Jones.
Mimi MSK.
Ile kwa joke lakini bro mimi na langa jokes mingi huko kwa sababu unajua. I'm just a funny guy.
You're just a funny guy.
I'm just a funny guy on the internet man. Ilikuwa joke lakini. Miss Nanga, Miss Jui, Miss Apo si Nanga
maoni mingi kuhusu maneno ya kitanda. Hiyo ni mtongea nyinyi mkiwa wawili. Hiyo sasa kama mnashibu, sijui kama unatakanga kudinywa na manzi yako, pia ni story yako huko mkiwa wawili. Ama
kama na dai mwambie na huko
mwambie. Hiyo ni yenu, mimi si dai hizo. Hizo si experience hiyo. Mimi niko na joke. Kuru jasikia nikisema maneno ya huko mimi sitambui. Hiyo Yes, spendi kuongelea, hiyo sijui.
I don't know.
Hiyo najua tu story yangu vipi. Hiyo sijui wangi. Wewe uko na mood kuhusu hiyo?
Wewe una ngasa sasa vile sasa kumesema is androgyny trillion masculinity. Aye.
Akona shades of masculinity. Haijafika.
Hakuna totally masculine.
Haijafika. Haijafika hapo. Anjo what if kwambia unacha masculine man aje? Seems ya corrupt.
Ako arrogant.
Seems ya arrogant as a masculine man. Hizo ndo vitu zinafanya nitisha sikuwe masculine man. Hizo arrogance, hizo rudeness.
Si bado anaishi kwa hizo mata. Seems modern kama sisi.
Ukienda kwa village fulani hata je discoveriwa unadhani utaipata masculine man hapo.
Huko kuna masculine man bro.
Acha niwaambie mimi.
Huko kuna masculine. Sasa tena ushago huko sasa wanaishi kama natives.
Natives sasa huko
uko penya kujali utavariwe huko huko kama woods uko.
Utapata mse masculine utapata obvious
acheni mfala acheni na wasa jifanya ma leader tisiji ma icon sasa kujifanya
sawa acha mimi niwaambie vile na picture ya masculine man a masculine man
pause acha tuambie acha kusema pause
pause
hiyo si pause sasa na mimi bado najiongelelea
azii
wewe lakini kwa unaangalia mwanadamu mwingine ya kijana
eh pause pause
sawa basi nikiona
yeah. Sema tu kiona shadow ya masculine man.
Nikangekuwa masculine
shadow
man. Ningechukua ile role ya Solomon ile 800 wives na kemba every day
kisha ngakwenu
talk story mingi. Hakuna story mingi, we bora umedishi uko ready for round 71. Wala
jaba.
Acha
endelea, sawa, acha endelea, acha endelea.
Hakuna mambo ya mimi kwanza masikio ma 5 pull out.
Endelea.
Una baki hapo, una kibamba unaishia. Round ya pili wewe ni puni. Unaenda next.
Ati murudia.
Round ya pili wewe ni puni. Unaenda next. Kwanza fako mpaka
live. Ni fana.
Round ya pili step 2 waenda home.
Umseni mjinga tutake kila manzi round moja ishie. Pala gani?
Hizo ni 800 rounds kwa day. Wande kuniambia
huko. Atipade. Atipade.
Pale kwa jaba gani?
Wewe ni farasi.
Wewe ni pala aje.
Ni rabbit.
Wewe ni horse. Ah, wongo alai.
Ni jaba.
Hivyo ndio mimi.
Sawa. Haya sasa tuendelea.
Adi ufai kunangelesha na wini deo.
Kutu yapo.
Yeah.
Bila pamesho.
Wewe wefanya hivi. Violence ya ona meno zako.
Endelea.
Unaleta food.
Last step.
Unafaa kuona nila badi mikono.
Nizingaro.
Uwe safi ndo nilishi. Alafu maji. Maji adi ufai kuleta. Utai contaminate.
Utaharibu maji ya mwanaume. Si utaharibu maji.
Bana, lakini sasa due to growth of common sense na ku accept society yenye tuko ilienda iki degenerate. Tunatoa some values.
Yeye anafanga ufala.
Tunatoa some values.
Eh bana, lakini wanaume wa kitambo.
Yeye ni ufala. Mr. Kieni.
No to fit in one space.
Yeah.
Atuko equal men na women atutaikuwa equal.
Atutawai kuwa equal.
Sisi ni the greater. Hata afanye nini?
Uzuri yeye ni ukweli.
Ataanza
kumwambia unafaa wewe ndio greater than the woman.
Hiyo ni kitu imesha
stop. Sasa ndio atakuwa equal na sisi.
Hiyo iko tu hivyo. Hiyo hata mtu kwambia sio wewe kwa toxic masculinity tumwambie sawa, lakini hiyo ni ukweli. The man will always be greater. Lazima tu utakuwa juu, lazima.
In any version of man.
Lazima ukue juu. Hata the weakest version of a man, as the strongest version of a woman.
That's why men don't play this nini atuchezange na madam sports. Ndio maana huwezi kutati tunacheza nao pitch moja.
Acha nikwambie kitu Mse fulani alisema, sasa hii Russia na US waamue wanze World War 3. Mm. Unadhani au mafeminist watakuwa na wanashikaga?
Watarudi
huko ni wanaume ndio watachukuliwa. Watarudi back to default kwa submissive.
Eh, kuna vitu zingine tu ni lazima. Itareset lazima.
Alafu
ndio maana nilikuwa nasema hiyo ingekuwa kubwa kabisa. Mm. Kila kitu is restart.
Men, acha kwambie.
Acha nikwambie, the world was good when men were stronger. Unaona sasa hivi le wanaume wako down. Senye the world was good, hata ungekuwa unasikia fununu mingi mingi. Mi either I country inabishana na hiyo ya maybe a land. Ama food, sijui vitu kama hizo.
Unadhani kungekuwa na mambo.
See stories as the internet. Sijui msia na jamu kusa kumuita na pronoun. Hiyo iko ang argument. Argument ilikuwa ile land ni yenu ama ni yenu.
Tunaongea
ile land ni yenu ama ni yenu. Kama mejam mnapigana vita inaisha, wanyama wino wanachukua land, si ndio? Dunia inaendelea, wasio wakule wazee watu hii waende shule wasome kani kusoma.
Bana.
Vitu kama hizo si hizi mambo mingi mingi za sijui. Sasa sijui internet mtu anakujamia huko kwa mtandao juu ya picha. Upuzi. Hiyo ndio the world was great back then. So nyata mwanaume angekuwa na stress. Yaani yeye anajua tu kitu naweza mpea stress ni kwenda vita.
Exactly.
Hiyo tu ndio inaweza mpea stress.
Back then men
lakini kama wametoka vita wamefurahia. Unajua tu ni kwenda home, kukula, kuoga, kukaa na bibi yako, unaenda unacheza na Mario poka huko ama unakunywa bia unarudi home.
Narudi home.
Hakuna story mingi. Sasa hii mwanaume unapofikiria vitu ngapi?
Alors,
sijui kubai nyumba, kubai gari. Just make you impress this woman.
Lazima impress this woman of how you
pressure ni mingi bana. Mtu ana expect tuko huko juu.
A lot bro.
Kitambo ilikuwa ngari
yote inakupata ukiwa tena ata young age.
Kitambo life ilikuwa very easy. Eh, unajua tu kama ujaenda vita this month, uko sawa. Umekuwa tu kikaku wako kidema. Sio unaambia bibi maziwa hapo kwa hiyo ng'ombe. Kile kikula unamwambia shughulikie hiyo nyama jo tunadekudishi nyama leo.
Mbio mbio.
Kitambo hadi meno yako ana sijui mbona meno anachinjanga. Kitambo ai kae ni beast. Na bibi yako eh ni konza men shughulikia maneno ya mbuzi. Na dialogue kula tu mbuzi.
Eh eh. Si tunanangata kwa Bible. Oh my ona nini?
Mwanaume.
Ah mwanaume ateka
kaka. Hakuna sasa hii mwanaume unajua vitu mingi. Hivi vitu vile tu huko kila mse hapa anaishi solo ajipikie oshe nyumba nguo kitambo mwanaume alikuwa tu kupigana
alikuwa anajipikia tu
mimi
najua tu nikifikia 18 napata wife bro
thinking party iliachangu ilikuwa inaachiwa for men kitambo kama mpigani mnafikiria kusolve issues maneno ya fizzo kuzi kuosha
lakini pia tena hiyo kusolve issues sasa yentavi
bipio pata
tabii tajaba
endelea
anyway hiyo kusolve issues ilikuwa anga inakujanga ukishazaeka sasa si ndio
wazee
so
akiwa
around 35
kwa nani ukiwa 35 wewe kwa prime fighting age wewe ungeka home wewe. 1 week
35 unaka home
kana zogo
uko strong
wewe uko inya prime kimbia huko ile village plan uko kona kuna
sababu
kuna tours wewe uko juu tu wewe wala kuita tu akidivita kuna mambo mengi
mwanamke na mwana
hakuna wewe wala pigana tu land na slaves raisi kama hiyo sasa hiyo napata hapo sana pigana machupa tisijuju ameshika manzi yake
maana wamwangalia nyasi
atinja wewe watu angushe sisi kama
ufala bana
hizo si vitu zinafazi kutumbe kwa akili yako inafai kusumbue ni niko na nyumba mahali ama niko na property ya kuishi
napenda kuua msee chukue
kama ninafaa tujue vile tu organize
to organize tujue vile
ebu fikirieni ku picture a world where women and men are equal.
Yani wa lumbaya sana bro.
Mbaya sana.
Niambie kitu mbaya itafanyika.
Wewe si unaona kitu tu inaendelea
sasa hivi. Ah, sema examples kama sijui.
Kwanza mashoga kwanza.
First of all, genders zita increase greatly.
Yana kwani si ni trans ni
tatu. Zitaongezeka tu zote zijali.
Zitaongezeka.
Tutajua kama si maana ni kati gani juzi na inakubalisha bestiality bro. Na nyingine inakubalisha child rape ama ni
child porn.
Hiyo sasa hizo ni nini shwali? Wanaume wangekuwa juu unashika mtu akifanya child porn kwa aishi alive kwa nini utende jela?
Bado kuna wanaume.
Huyo anakuwa beheaded. As to some as an example.
Influence from nani?
influence me from now.
Sasa hii tunafanyaje? 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 Society inafanyaje sasa hii? Ni two thirds. Si ndio? Society now kuna two thirds. Two thirds. Let's make for women, two thirds to be men. You know, ningekuwa 3 out of 3 ni men, kungekuwa na mashida hivyo mimi.
Azingekuwa.
Exactly, hiyo ndio kitu tunasema.
Lakini lazima tuwe na balance.
Hakuna. Hapo iko na balance ya men na women.
Hakuna balance.
There always has to be a greater power. Lazima.
Lazima.
Lazima. Ndio life progress. Watu tungekuwa hivyo, hatunge. Hatungeisonga, hatungei progress as a species.
Mama wako. Hakuna ku progress. Unaona kila msingi kwa equal. Equal opportunities, equal income. Tungekuwa tunaka hizi apartments si yote kwa dunia yote.
Jupia kuna some areas pia women pia wana dominate. Si ati
ni sawa ziko.
Eh, si.
Ndio maana na penye zina dominate si the higher power hapo. So si wakubali.
Ni sawa, ni sawa, sawa, sawa. Mimi ndio kuambia tu kama uko na world yenye kila kitu iko equal.
Equal to Peugeot. Hey, yeah. Mimi acha nikwambie kitu moja. If kila kitu iko equal, hakuta iko na progression.
Hakuna. Hey,
statako. Nikuulize swali, ukichukua footballers 11 wote rate yao ni 60, mtai progress? Mtawai progress.
Sawa, na ni sawa kushare hiyo stuff yenye iko.
Kushare sio shida.
Sasa
unasema kushare, mtashare everything but kutakuwa na progress.
Kila mse
hakuna mse atakuwa anajipeta imeku think about something next, the next big thing. Juu uko like fuck. So that uko equal. Hata nikipele idea itakuwa worth the same na idea ya ule mse. Na yangu ni better.
Ndio maana kuna kuangana na Premier League tables
ni initiative ya kwa self.
Exactly. Ndio tunasema. Atupai kuwa equal. Baka kwenda msia kwa selfish na ni the man. Baka ukue selfish ndio uambie msichana uko down. Ama ni the lion kwa lioness hivyo, so una get. Ndio maana kuna leader ina pack. Wadhani wewe zingekuwa ngatu hivyo zingekuwa ngakali.
Kuna leader, si wange dead wote.
Hey, watu zinakimbia kama kondoo, sio na kondoo.
Sikieni, sikieni. Mimi naona kitu moja mzuri yenye itakutokea na women na men kuwa equal. At least men watapewa inaitwaje? Watapewa right ya to have a say in women's right.
Eh, hiyo tu. Right.
Kama yeye ball. Hiyo ni fair aje dema kidai kuweka ball hata yeka, lakini kama boys wako wanadai.
Hiyo tunajita hiyo ndio tundo advantage.
Zii na zingine. Hiyo
sana advantage. Hizo ma advantage za kupeana opinions ama za kubuild the world. Opinion ina build world lini? Maneno ya kubishana tisijui kama manza na ball. Kitu ina solve issues bana. Tunataka msiata
development
of the world or society.
Eh.
Msisa kama vile msisa alitokea na internet. Rather ni kama tungekuwa iko langepea na hiyo idea. Angekaa aseme wewe msisa utapenda idea kiatu mimi nipende hiyo internet na tutapewa the same amount of kila kitu zitakuwa the same pay, fame itakuwa equal. So msisa anaona tu ni ufala.
Lakini kila kitu ni
hakuwezi kuwa na innovation.
Kama kitu ni equal
na
innovation.
Hakuwezi kuwa na mambo ka jealousy, watu watauana why?
Oh, wewe utaki my emotions. Cheki. If you want progression, kwanza tena maneno mingi emotions. Maneno za jealousy hizo, acha na hizo. Wacha usikie wivu, haina shida. Bora tuna move forward. Hakuna kitu mbaya kama kubaki at the same point.
Emotions wezi nini?
Acha na maneno emotions.
Wezi
control. Hii itusaidii ku progress. Yeah. Uta progress emotionally alafu.
Ku progress ni will yako.
Improve
yako sio will
lakini. Hiyo maneno hiyo vitu important ni kujijenga as a species. Sasa na Mungu akikuja hapa leo aseme, "Eh, mmekuwa mkidu." Sasa kama tungekuwa iko ndote, tungekuwa tu tumekaa.
Eh, tungekuwa ngatu
sasa. Hakuna siku Mungu atafurahia kwa ndoto tumekaa. Nothing has changed. Aliwacha na kiti ya mbao, hata mzee invent kiti kingine. Hata taya mjui na kaaje. Kazi ni kukula tu matunda.
Mwanamke anaweza enda huko achukue metal anze kuzunguka.
Ai, no way. Hii haitakuwa the same.
Haitakuwa the same, bro.
Bye. Bora kwa sala lakini tumetry
hata iko sawa.
Imetoa hiyo story. It's been a sketunza.
Point pass. Ndio.
Awamelewa. Mimi nasikia.
Yaani mtu wa wimi anaenda.
Mimi nasikia tunza eh niko very hungry. Lakini cheki whatever has been said here una hold to personal account si account ya the whole podcast. Ni wewe ni opinion ya blessed ya blessed ya njoga njoga ya Glenn ya Glenn hivyo tu. Si opinion ya kila mse hapa. Kila mse ako na opinion yake. Na ndio maana tumeagiu for a while.
Bana.
See you.
Concentration
tuta record nyingine tena tutabamba
na tutakuwa na
as always guys ukisikia yuko bamba jo unaambia your other friends atao watune in
yep
watu
join.
tunakuwa tuna record more frequently tumekuwa tumeka out of the game for a long time
tutakuwa serious to our 17 fans thanks man we love you guys support peace